الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تميبزه أشاتكم ينغتولم وبابلم tumusaba Allah sibi ingira nukisa sila kunabi wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wakanda wangava sila mbala milibanga liundanga nangi sirisi ukubira angatia Allah tabarak wa ta'ala buwanga ziwasibu na tukulebio Allah tabarak wa ta'ala vya yagala mirimu imitu fere mirunji ajiri kubu julizo kufaku nabi wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tumusaba Allah kilize mirimu jafejo atebi babi chidenga batonde soa Allah tabarak wa ta'ala bilinga atusanywa insha Allah mbategeza jeno yedarusu ya fe simbayo kunsonga ya chitibwa al-kabair ama zambia manene chitu tebanga ya mwaka mulamba no kusoba nga tulaba ku al-kabair amazambi amanene gokka amazambi agotugalabye nga tugajja mu kitabo cha Imam Zahabi Shamsuddin rahimahullah rahmata wasi'a ye Imam Zahabi yasamu amazambi nsanvu min al-kabair wabula bamanyi batulaga nti gasingawo mu mazambi agensanvu كما قال بعضهم هي السبعمائة قال يا مزامبي يرسانفو إن شاء الله قلت زيتو لبا توابا كونيكو ممبيري فانغانا كويتون بفونزي إلان توابان دي سنش تابو نغاو يتواشي لبا تتواتو ممتوى بيتوى الكبائر أمزامبي أمانيني مئة أمزامبي أمانيني شكومي iranga nza yugira nzi ya giza kukubi iranga nchi wandika bi idhnillah sheikh wa kumulonji Allah vilinga mutuku umira sheikh Uthman Abu Najiba na viranga ya titunulam kubi iranga kubi atereza bi idhnillah mbuwa tunachibi iranga chafuru mizibwa iramu echiri mugwanga chitambula insha Allah mbiri zuzunatu zikola abogira nebogira kumazambi ago abawandise bitabo nebabiwandika liyahlika man halaka an bayyin wa yahya man hayya an bayyina basika bakole emirimu ejo nakusomesa esala nga sheikh wa fi abu jawala nasomesa esala ate nawandika nebitabo liyahlika man halaka an bayyin azikirira nabaya gaddo kuzikirira wa yahya man hayya an bayyina iralungame anabaya gaddo kulungama Allah muaye ndala che yatugamba nti rusulan mubashirina wa munzirin ababaka babira basanyusa na maulira gejjana wa munzirin irababira batisa nga batisa bana adam أبابك أبو اجتبى الله تبارك وتعالى لألا يكون للناس على الله حجة ولمكو بلا أمبتون ديكوا سما سقى الله الله مؤاين انتي يلقى انتي ولمكو بلا أمسلام ولمكو بلا أمكرزاء وبلا يقامب أبانتو بنا مسلام وبس مسلام مسمز وبس مسمز منبدع وبمسني walewe kubaila uye kwa sama soga Allah chububaka chibuatuka chiwali uye janangamba insonga weti ne weti Allah chiyatugama ti alla yakuna linnasa ala Allah ya hujjatun baada rusul wakana Allah azizan hakima idhan insonga ituge zabino wakana bangabibiti wa saba Allah lungu sini ya zafineza mwe iratu we mubu bila anga tubite gira insha Allah urin songanti yedaru sesemba yu mazambi ngenda gako unakumbufunzi mchine chitabu nzi chene wandikira chena sama mazambi chikumi insha Allah ngenda game nyambufunzi awatali gagazia kubatu ze tulemba lemba n'obujulizi biiznillah twalaba ezzambi erisooka nga ddene ashiriku billah ezzambi ly'okugatta ku Allah obusamize okwalula abalongo okugenda mu masabu n'okweraguza twalaba nga ashiriku billah okugatta ku Allah kabira min kabairi dhunub ezzambi mazambi amanene ezzambi eryokubiri katilu nafsa allati harama allahu illa bilhaqi ekitta abantu naye naabasse gwasse ng'amutidde mu butali butuufu nga Allah yaziyiza omuddu oyo okubeera nga attibwa gwe n'ovaayo n'omutta twalaba ng'eryo kabira min kabairi dhunub ezzambi ddene okutta omuntu okuluka lwalidain okuyisa obubi abazadde ababiri twagamba nalyo zambi mu mazambi amanene nga liriko obujulizi mu Qur'ani ne mu sunna ezambi eryokuna talku sala n'omuddu okuleka essala sawaawa amdan kabeere ng'agenderedde oba nga tagenderedde twagamba nti ezambi eryokuleka essala zambi mu mazambi amanene era nga omuddu singa aba alesa essala twagamba nti kikuviirako n'okuva mu busiraamu ezambi eryokutaano maniu zaka omuddu aba alina obusobozi n'agaana okuwa zaka nga Bilaali waabategeezezza nti bannange tuwe zaka nga n'abagisolooza weebali Allah kyabataddewo genda yakubaleebale mu bizinensi yo mulina amaduuka lirimu obukadde ataano mulimu obukadde nsanvu obukadde kikumi olyawo okyatuulidde zaka bonoogaana ogiwa kabira min kabairi dhunub zambi mu mazambi amanene ezambi eryomukaaga assihiru eddogo eddogo nawe twalabanga kabira min kabairi dhunub zambi mu mazambi amanene oba kulyejjanjabisa oba kulikozesa oba kulisomesa oba kuliyiga ng'ogende oyiga eddogo twalabanga zambi mu mazambi amanene netulaba ezambi eryomusanvu azina ezambi eryobwenzi nalyo twalaba nti ezambi ddene waliwat gobeerezaako ezambi ry'ebisiyaga nga nalyo twalaba nti zambi mu mazambi amanene ebisiyaga mukulembeze w'eggwanga weyavuddeyo n'abeera nga Allah yamusobozeseza okusayininga etteeka ly'ebisiyaga nti battibwe oba basibe mu Isa twalabye abaddu bangi nga bennyamidde olw'okubeera nti obwavu bugenda yitirira n'ebyobugabirizi bigenda kkendeera nkya nti abamerika abasiyazi n'abangereza n'ensi ezisigadde ezaagala abasiyazi n'okusiyaga bavuddeyo ne bagamba nti uganda tugenda kubajjako obuyambi bwe tubadde tubawa nekibeera nti bangi mu nzikiriza yaabwe balowooza nti agabirira ye mumerika omukkirizo olina okukimanya nti agabirira arrazzaqu huwa allah agabirira ebitonde byonna ye allahu tabaraka wa ta'ala aya tugisoma mu suratu lfatiha bulijjo tugisoma alhamdu lillahi rabbi lalamin ekigambo rabbi lalamin kirina amakulu mangi naye omulezi w'ebitonde allah yalera alalamin alamu y'abantu allah yagirira abantu fenna alamu ljinn amajinni allah yagalera ye mulabirizi waago alamu toyor allah yagabirira ebinyonyi n'ebintuntu ebisigadde oba biwuka oba byewawula oba biwuka oba biki oba biki byonna allahu tabaraka wa ta'ala yabigabirira kakati omusiraamu tobeera nakubuusabuusa nakweraliikirira nti ate abamerika baatugyeko obugabirizi ani anaatuwa emmere ani anaatuwa eddagala arrazzaqu huwa allah wama min dabbatin fi lardi illa ala allahi rizquha tewali kitonde kitambulira ku ttaka kuno kababeere bantu kabibeere binyonyi kabibeere bisolo kabibeere biwuka kagabeere majinni kabibeere ebyewalula kabibeere ebyomumazzi illa ala allahi rizquha okujjako ng'obugabirize abiriisa ye allahu tabaraka wa ta'ala so ebisiyaga twalabanga zambi mu mazambi amanene oba batugjako obuyambi naye nga ezambi lebisiyaga livuddewo era abaddu abalikola ne babeera nga bakolebwako ng'omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yasomesa nti faktulu lfail walmafulu bihi abiridde ne gwe babiridde bombi battibwa ezambi eri omwenda arriba okulya maali ya riba baganda bange abasuubuzi twalaba nti riba kabira min kabairi zunub zambi mazambi amanene agiridde ne gwe bagiriddeko abadde omujulizi n'owabadde omuwandiisi bombi bagwa mu mbeera y'okubeera nti bagudde mu zambi eddene ezambi eryokkumi akilu maali al yatiima okulya emaali y'abamulekwa twagamba nalyo zambi mu mazambi amanene al kazibu ala allahi azza wa jalla wa ala rusulihi omudde okulimbisa allah n'ababaka be nayo twagamba nti zambi mu mazambi amanene maa al adilla n'obujulizi twabuleeta al kibur okwekuza omudde okubeera ne kibul wal fakhur okwerabawo wal khiyar okweraga twagamba nti ago nago mazambi manene shahadatu zur okujulira ku bugambo oba ku bigambo ebyobulimba nalyo twagamba zambi mu mazambi amanene sharubu al khamur omudde okujjumbira okunywa omwenge nalyo zambi mu mazambi amanene adhulm obulyazamaanya nalyo zambi mu mazambi amanene al qimar okuzanya zaala oba kiyite al maisar okuzanya zaala gambolingi betingi ludo drafti matatu ebyo byonna twagamba bigwa mu mazambi amanene allah yatugamba nti fajitanibuhu mubeere nga mubyewala laallakum tuflihun oba olyawo mubeere mwabo abaneesiima mu maaso nga allahu tabaraka wataala twalaba kadhfu l muhsanaati okuwaayiriza abakyala abensa abakkiriza n'omutemerera ekigambo nti omukyala oyo yayenze oba ayina ekikolobero kye yakoze naye nga teyakikoze gw'aba akyogedde n'otemerera omukyala oyo libeera zambi mu mazambi amanene assaraka obubbi okubba zambi mu mazambi amanene kutaau tariq waliwo abayitibwa ba kutaau tariq abasibwa mu makubo bayita abasajja oba abakyala ababbisa emmundu ababbisa ebijambiya nga jiridde ne missioni bbiri okutta n'atwala emaaliyo asooka kutta n'atwala sente zo nga bye bimuze mulaba mu butambi oyo naaleka ennamulandala tafaanagana nga mubbi omubbi aleka okumutemako mukono naye onazze n'emmundu oba n'ebijambiya n'ekiso n'akufumita oba n'akkuba amasasi n'amala n'atwala n'emmaali twalaba ennamula ku ye nga allahu tabaraka wataala bweyategeeza mu suratu lmaida aya ya 33 ensonga ezirina okubeera nga zibakolebwako nga nabo balina kubeera nga battibwa yuqattalu au yusallabu au tuqattaa aidihim wa arjuluhum min khilaafi allah bwati bwe yalambika nti nabo balina kubeera nga battibwa bakutaau tariq abasibwa mu makubo ababbisa emmundu oba ebijambiya twalaba ezambi eddala yamin al ghamus omudde okulayira ng'atunda oba ekintu kyonna n'olayira erinnya lya allahu tabaraka wataala naye ng'olimba nalyo zambi mu mazambi amanene adhulumu twalirabye obulyazamaanya nalyo zambi ddene ikhtiyaaru omuntu okwetta omuntu okwetta twagamba nalyo zambi mu mazambi amanene oli n'alaba nga obulamu bukalubye neyeekumako omuliro oba neyeewa obutwa oba neyeesaala ensingo oba neyeewanika ku muguwa oba n'ayimirira mu mmotoka n'emukoona oba booda n'emukoona nga naye akigenderedde oba neyeerumya enjala nga bwe mwalabye ababadde kenya eyo pasita bwe yagamba nti musiibe era mwerumye ennyonta bw'onoofa enjala ng'osibye dry fasting ogenda kusisinkana yesu akulinze be batyo ne bafa endiga nezifa 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 naye nga eyazitumye ye waali amoga n'amazzi anywa n'emmere akolaki n'emmere alya naye nga bangi bwe baziikula nti abaali abagenda eyo mu 10+ nga bafudde enjala kati oli bwe yettanga ekyokulya bwe kiri n'afa kabira min kabairi zunub zambi mu mazambi amanene ne wajja okulimba nga oyogera nalyo zambi mu mazambi amanene ne wajja omudde okubeera nga ali emaali ey'obulyazamaanya ng'okitegedde emaali eyo bagiryazamaanyiza oba kesisi yakutta ebintu by'omusajja musiraamu oba si musiraamu Bweno chimanya nti kesi si ya bikute kakati mkubitu ndibitu ndala isi no genda yo no ugule mmali yeyo wabaji guze noli haramu oboli ndi haramu ila zambi mazambi amanene talabi zambi tashbihu nisa bil rijal wa tashbihu rijal bin nisa abachalo kwefa naganyiriza abasajja n'abasajja kwefa naganyiriza abachala ima munyambala muntambula munjogera muneisa wabaji koze obo koze zambi mumazambi amanene netulabe zambi adayos abasajja abasechi bote waka sallallahu alayhi wa sallam ya gali itakaka wani unagamba temugenda kuyingira jana umasajja sechi bote uyalaba haram mumakage abana abubu wala bali makago bazina bakubendungu omukyala ali waka samira fuwe mindi nenga gufuba mula babulabi toyogera ko haramu wet abana tebasala omukyala tasala wabula goliwo kubala babulabi kimanye nti oyiddayo oli musajja sechi bote ebanga lyo malango olaba haramu agenda maso makago notayogera ko kubera ngo muziza ogwa muzambi mu mazambi amanene twala bizambi lyobute kuma musulo omusulo negukutonya mu ngoye ku mubiri mu kifo wogendo salira nga nawe tokifuddeko twala banti neryo zambi mu mazambi amanene ala khiyana obukumpanya nalyo zambi mu mazambi amanene taalimu lidunia wataksimone lailim omuddo okuyiga ilimu yowe chikibwa Allah naji kweka dini ya Allah naji wa nisamu na umusimbi nga ilimu Allah ya jikuwa nugano sumisaba silamu ebitufu wabula nga guya gala mulisenti ama zimanoga tulira ufunoi umutemwa mudunia nga imula babadu ababadu na mugongo basilamu batu demushintuche ba manyinti bubuze ila kwefana ganyiza bakafiri wabula nebatulayo na yenga bechi gendele washa wibaga mbanti haa tuina sente government zetu wagale tuwe omutemwa gwebala mbise nebatulila mazima nga boba wanyisiza mokuwa gala omusimbi ogwe dunia emali ya gendo sana o oyona akodo walira ilim na ajiwanyisa mune nsimbi kabira minkaba ili zonob zambi mazambi ya manene zambi dala okwela alasa alman okubeera ngo muddu yela alasa ne yela bawo eri banne zambi mu mazambi amanene tajisis omuddu okubeera nga aketta basiraamu banne omuddu oketta basiraamu banno nalyo twaliraba mu mazambi amanene annamima olugambo nalyo zambi dene al-li'an okukolima nalyo zambi mu mazambi amanene tasdiqul kahan wal majnun warasa ogende eri abakubi w'ebitabo oba abalaguzi abakebera mu bibatu n'ogendayo mubakubi b'ebitabo abo bamaseeka abawalimu ababayita babasomera edduwa n'ogendayo n'abaako byakulagula n'okakasa omulaguzi byagambye oba omukubi w'ekitabo munange zambi dene mu mazambi netulaba ezambi ly'omukyalo okubeera ng'asenguka baawe ku buliri oba mu nsonga z'obufumbo twagamba nti nalyo zambi dene omukyala singa asenguka baawe mu nsonga z'obuliri oba mu nsonga z'obufumbo bamalayika b'oweekitiibwa bamukolimira era babeera banyiivu eri omukyalo oyo netulaba ezambi ly'okunyiiza omulirwano ethel jar musajja singa ow'omukyalo onyiiza mulirwanawo zambi mu mazambi amanene akiru wa shurubu fi inai azzahab au lfidda omusajja okubeera nga anywera oba okuliira mu byombo ebya zaabu ne feeza kimanye nti zambi mu mazambi amanene labisa lharil wa zahab lirijal okwambala zaabu ne siriki ku basajja zambi dene ne zambi eddala okulaalaasa obumogo bw'abanno nalyo zambi mu mazambi amanene ezambi eddala okuwalaza empaka ku mazima ku mateeka g'oweekitiibwa Allahu tabaraka wataala obujulizi buzze wabula gwe n'obeera ng'owalaza empaka nogaa tetujja kubikola hadisi kyeyo aya kyeyo no walaze paka kumazima chimanyenti zambi mumazambi ya manene nga baddo kubasa angawe chikano baga antivanange mali yomu sikeye inagabi wa musharia naga tutulete la sharia yo manyanti omodo ya bagude muzambi edene nafsil kaila wal minzan okendeza minzani nevi pimo zambi mazambi ya manene no kusale mkwe za Allahu tabarak wa ta'ala no ziwakanya na leo twali laba ngaligwa minal kabairi dhunub mu mazambi amanene twala bizambi edala nga na leo dene lyeretibwa takfir al muslimin okafuwa za abasilamu muddo nabeerawo nga yali okafuwa za baganda ba basilamu twagamba na leero zambi mu mazambi amanene tariku salatu al jumaa omusajja yenna okuleka esala y'ejjuma nga naye agenderedde n'oleka ejjuma n'oleka ejjuma n'oleka ejjuma olw'emirimu gyo kimanye nti oli muzambi muzanyira netulaba ezambi eddala okubeera nga suba ahadu min assahaba omuntu yenna singa avuma omu ku basahaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye aba agudde muzambi eddene niha ala almayit okuba ebiwobe awali omufu twalira abanti nalyo zambi mu mazambi amanene taghyiru manar al ard okukyusakyusa ebikondo n'ensalusalu z'ettaka woyitira n'okyusawo n'oyingirako ewa neiba kimanye nti oli mu zambi netulaba okuyunga ku nviiri abakyala oba abaami singa oli ayunga ku nviiri aliko ekikolimo ky'owekitiibwa Allahu tabarak wa ta'ala okwekubatatu nayo twagamba nti kabira min kabairi dhunub zambi mu mazambi amanene laana llahu alwashima walmustawshima Allahu tabarak wa ta'ala yakolimira abekubatatu baami bakyala Allahu tabarak wa ta'ala yabasaako ekikolimo gwe bagikubye n'agikubyeko netulaba ezambi eddala okusalako ebisige ku maaso aibos singa osalako ebisige Allah byeyakuwa ku maaso kimanye nti oli mu kikolimo era nga zambi ddene obaka kyeyagamba nti laana llahu Allah yakolimira annamisaati walmutanamisaati abeesalako obukowokowe oba ebisige n'ababisazeeko ne gwe babisazeeko bonna bali mu laana bali mu kikolimo zambi mu mazambi amanene iftaaru yauma min ramadaani bila udhuri oli singa alyamu olunaku lumu mu mwezi gwa ramadaani nga talina nsonga zambi tariku lhajji maa alqudura singa oba n'obusobozi obukola hijja n'ogireka n'otagikola naye ng'olina obusobozi kimanye nti oli mu zambi okutula eŋŋanda n'oyawukana n'ab'eŋŋanda zo kimanye nti naawe oli mu zambi ddene alfiraaru min azahfi mina zahfu okubeera nga omuddu adduka mu lutalo lw'eddiini nalyo zambi mu mazambi amanene twalaba ezambi eddala eriyitibwa almahlala walmuhallil lahu almuhallil walmuhallil lahu abasajja singa bapanga talaka wakati waabwe oli n'atalaka omukyala afuuke halaali ku saidi y'omusajja omulala okupanga talaka wakati w'abasajja babiri ku mukyalo omu twaliraba nti zambi mu mazambi amanene netulaba ezambi ly'omuddu okubeera nga alya enguzi nayo twagamba nti okulya enguzi kabira min kabairi dhunub nezambi eddala takzibu bilqadar omuddu okulimbisa okugera kwa Allahu tabarak wa ta'ala zambi arriya okukola kabanda bemirimu gy'okusinza Allah nalyo zambi nojja okusaala naye ng'oyagala bakulabe n'osaddaakayo naye ng'oyagala bakulabe kimanye nti eryo zambi mu mazambi amanene netulaba ezambi eddala ataswir okuba ebifaananyi twagamba nti okuba ebifaananyi nalyo zambi mu mazambi amanene ebifaananyi ebirimu emyoyo sawaa bya nsolo kyakiwuka kya muntu kabira min kabairi dhunub zambi mu mazambi amanene okweyesa engoye ku basajja nalyo zambi ddene azahbi lighayrillah omuntu okusala ngawe tugendo sala dhuhia na yoli na asale kisolonga kisalira lubali obe nyumba obo musingi obata nuru libera zambi mumazambi amanene lyabera aguddem okumma amazzi twalira bomulundi oguwedde zambi mumazambi amanene alghina enyimba nalyo zambi mazambi amanene okuzimba kuntana nalyo zambi mazambi amanene tarikul jamaa okuleka we jamaa falisalli wahdak nosala bomu mukaduka go min ghairi udhuri nga toina nsonge kusanyisa zambi mumazambi amanene nokukyusa kyusa ekiramu naziro zambi mumazambi amanene sobo dahal omudde okuvuma omwaka nga guweddeko nalyo zambi mumazambi amanene newajje zambi eddala eriyitibwa okwetobeka oba tashbihul kufa okwetobeka n'okutuula mu bijaguzo kiyite Christmas oba Easter ez'abakafiri singa obeera wamu nabo oba ogudde mu zambi mu mazambi amanene netulaba ezambi eddala okukwata omukyala mu ngalo atakuzira kuwasa n'osanga omukyala n'omukwata mu ngalo oba ye okukwata mu ngalo nalyo zambi mu mazambi amanene ezambi eddala eddene liyitibwa listiminau omusajja oba omukyala okwemazisa mu nsonga z'obufumbo ng'akozesa omukono gwe kiyite mu luzungu masturbation kabira min kabairi dhunub zambi mu mazambi amanene itiyanu rajul min duburi zaujiha omusajja okubeera nga agenda eri mukyala we ng'ayise mu kkuba ery'emabega okulya omukyala ebisiyaga mukyalawo n'omulya ebisiyaga n'omuyita mukuba eri emabega zambi mazambi amanene abazungu kye bayita anal sex omuddu singa aba kiguddemu akimanye nti zambi mu mazambi amanene n'obufumbo busazibwamu newajja ezambi ery'omusajja ogenda eri mukyala we ng'ali mu nsonga oba ng'ali mu nifas kimanye nti oba ogudde mu zambi mu mazambi amanene newajja ezambi eddala okwegatta n'ebisolo mwami oba mukyala singa weegatta n'ekisolo nga olaba abakyala abeegatta n'embwa oba omusajja ne bamugwikiriza nga yeebagadde nte oba yeebagadde endiga oba embuzi kimanye nti aba agudde mu zambi mu mazambi amanene newajja ezambi eddala okulya emmaali y'omusika oba ey'obusika oli n'agigwako n'ali emmaali y'obusika akimanye nti aba alidde haramu era zambi mu mazambi amanene ono ayinza okuba namusika yennyini naye nga tebannagaba mumaali eyo n'amanya nti taata yafudde ebbaluwa oba epiki endagaano y'epiki n'agigaba oba yeepoloti n'agikodowala era n'agyesigaliza naye nga musika oyo musika aba alidde haramu kakibeere nti abadde omu ku baana b'omugenzi emmaali alina kugireeta n'agamba nti eno emmaali ebadde ya taata si yange ng'omuntu wabula kangiweeyo ebeere ng'egabibwa mu shariya singa oli agirya aba agudde mu mazambi eddene newajja ezambi eddala okulya ennyama enfu oba okulya omusaayi kafekye akimanye nti aba alidde ebifudde aba alidde haramu era nga zambi mu mazambi amanene oli n'asanga embuzi yafudde ente yafudde oba enkoko yafudde oli n'agirya nga naawe okitegedde nti ebadde enfu togisaze busazi n'osomerako erinnya lya allah oba ogudde mu zambi edderi okulya ennyama y'embizi kabira min kabairi dhunub zambi mu mazambi amanene omuddu singa agigwako n'agirya aba agudde mu zambi eddene mu mazambi amanene abazadde okutta abaana baabwe olw'okutya obwavu n'enjala omuzadde singa atta omwana we ng'atidde enjala nakumusomesa n'ajja wa sente za fiizi n'amutta mu mbeera ya kumutuga oba bino ebya famire pulaani ng'akimanye nti agudde mu zambi mu mazambi amanene newajja omwana okukolimira bazadde be omwana tokkirizibwa kukolimira bazadde bo singa obakolimira oba ogudde mu zambi eddene newajja okuvuma abazadde ababiri ekyo nakyo twalaba kituukawo ddi gwe okuvuma taata wooli kitegeeza oba ovumye taata wo yoyo okuvuma mama woli oba ovumye mama wo ne kibeera nti okuvuma bazadde bo kabeera min kabairi zonobu ezambi eri ekinaana mwemu okulya okulayira ebitali Allah okulayira ebitali Allah oli n'alayira nti ndayira Muhammadi eryo zambi kabeere ng'olayidde malayika nti ndayira Jibuliru eryo zambi ndayira okufiira mu kitooke kya gonja eryo zambi ndayira okulya embwa n'embizi eryo zambi tokkirizibwa kulayira kitali Allah ebbanga lyonna alayirirwa yaani ya Allahu tabaraka wa ta'ala tokkirizibwa kulayira yadde mubaka ng'era abamu abakola ensobi n'agamba nti ndayira Allah n'omubaka we fayo khata tokkirizibwa kulayira Allah nti n'omubaka we ndayira Allah n'ebitonde bye oba olayidde kitali Allah era oba ogudde mu zambi mu mazambi amanene ekyo mubaka kyeyagamba nti fakad kafara au ashraka oba okafuwadde oba oba musamiza oba ogasse ku Allah niwajja ezambi eri ekinaana mu bbiri eryajja okweyama eri ekitali Allah niweyama eri ekitali Allah kanaziri lil asnam niweyamira eri sanamu oba enjuba oba omwezi nti singa naagaggawala lubaale nja kusaddaakira singa naagaggawala lubaale mukasa nja kukola kino lubaale mukasa singa onompa abaana abalongo nja kukola buli kimu gy'oli okweyama eri ekitali Allah kabeera min kabairi zunub zambi mazambi amanene kinaana musatu ndiyitibwa okulowolereza Allah so obanni billah okulowolereza Allah ekibi okulowolereza Allah obubi Allah singa abadde amanyi Allah ono singa abadde amanyi Allah n'omulowoleza Allah we ekibi zambi ddene ezambi eddala erya kinaana munya al asl anna al muslim yasinu dhanni bi ikhwanihi الله تبارك وتعالى شيئا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقلوا ولدي سبقان أبو أبا السلام نوبلوا ولدي زا إنبوز زيتالين توفو وقلوا ولدي سبقان أبو مسلام بيوتاينا وقبو جولزي زامبي ممزامبي أمانيني الله يشيط إثم وبو قد مچونونو زامبي الدالة الحسدي بنان إنسالوا ensalwa nalyo zambi mu mazambi amanene tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala atutaase ensalwa ne zambi eddala liyitibwa alqazf kullu makruhu okusala okusala ekimemeya alqazf qaza okusala ekimemeya kabira min kabairi dhunub zambi mu mazambi amanene ekimemeya enviiri ezitenkanankana sawa zisaze mukazi oba zisaze mukyala ebigambo webiri wano mu kigambo kya sahaba yennyini ng'atulaga nti obujulizi obwajja mu nahyu mu kuziyiza ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nti naha nabiy sallallahu alaihi wasallam anil khaza'i annahyu huna attahrim buli kyonna ekibeera haramu kiba kifuuse kabira min kabairi dhunub niwajja n'embeera endala min tashbihi alkufar kubeera nga weefaanaganyiriza abatali basiraamu kitegeeza okusala ekimeme ya zambi mazambi amanene niwajja endala okusala enviiri n'okuza amasulubu okusalako ebirevula okusalako ebirevu n'okuza amasulubu oli bw'asalako ekirevu ate n'akuza amasulubu akimanye nti zambi mu mazambi amanene mubaka kyeyagamba nti mwawukane yawukane kuba shiriku oba kubasinza omuliro afu shawarib waalfu lihya mukutuleeka amasulubu mugakendeeze ate ebirevu mubeere nga mukola mutya byo mubirekako ezambi eri ekinaana mu munaana omukyala okusalako enviiri ze zonna ku mutwe awatali nsonga akimanye nti omukyalo yaba agudde mu zambi mu mazambi amanene hadisi weeri era nga ntuufu ku nsonga eyo newajja ezambi eddala abasajja oba omukyalo okubeera n'enniya nti yeetagenda kufumbirwa obuwangaazi bwe bwonna oba yeetagenda kuwasa obuwangaazi bwe bwonna oli nno singa aba n'ekyo mu mutima gwe nti nze ndi musajja sigenda kuwasa mukyala ngaye mula baba faza na aba sister ne chija kusaidi yo musajja nga musilamu ina gamba anze sigenda kuagala mukazi iranze sigenda kuagala musajja ne yefula zaidu mumbere fanagana ko bweti etali nayo achimanyenti ali muzambi tuli wam achimanyenti ali muchi muzambi sigamba nti oba aba manyi bamugamba nti yeta ina kuwasanga wola ba musajja nga ye kibayite okubeera nga endiga yakola ki endiga ya motomera mu lulimi olwo 40-40 oyo ye abamanyi bamulamulako nti tata wana kuwasa endiga waba ya motomera tata wana kola ki kuba tewali mulamwa ekigendererwa mu nika alwatu ekigendererwa mu kuwasa n'okufumbirwa kwegatta kakati ate omusajja bamusanze ngaendiga yakola ki ya mutomera oyo bagamba omukazi akola atya amwerese tuli wamu n'omukyala bweki abamanyi baffeka ebakireeta singa omukyala ekkubo eriyitamu embeera eyo libeera zibe abakyala gye bali abo nga allah bwati bwe yamutonda obutonde bwe ng'ekuwa awalina oyita embeera eyo munange zibe awafuziisa walala n'awayita embeera eyo ekikolo ekyokwegatta walala kati babayita balwazi omukyala bamwita bwalwazi seeka ab'olwazi oyo takkirizibwa kubeera nga akola atya afumbirwa ima wabeerawo option ey'okubeera nga bamukolako obujjanjabi ababanyi bamuta asooka jjanjabi bwe mu mbeera efaanaganako bwetyo naye singa oli ava wenaganze sigenda kuwasa sigenda kufumbirwa zambi mu mazambi amanene singa oba tolina nsonga abamanyi gye baleeta mu nsonga ezesimbi enesimbu ezambi ery'ekyenda insha allah nga tumaliriza omukyala okutambula n'ava mu maka ga bbaawe nga tafunye lukusa akimanye nti ali mu zambi abakyala abatambula ne bava mu maka ga babba baabwe nga tebafunye lukusa oba agenda kuziika ayina sooka sababba oba agendako mu ddarasa ayina sooka sababba oba agendako wa ayina sooka sabaani kusaba bbaawe nti munaye nsaba kunzikiriza nina we ngenda nsaba kumpa lukusa omukyalo okwekubaakawoowo ng'afulumye mumaka ge oba mumaka ga bbaawe akimanye nti ali mu zambi kazi neyeekuba paafi omu n'ajja mu society ng'eno ey'obutale ey'ekibuga akimanye nti akawoo keyeekubye ali mu zambi okwambala engoye emyufu ne kyenvu kirimu okubeera nga abasiraamu tukyewale ezambi ero tubeere nga tulyewala obujulizi buyinza obuba nga si bwankalakkalira nti bunywevu naye okusinziira ku hadithi ezajja omubaka yaziyiza okwambala redi ne yero ezitaliimu yadde kala netya nemu oli ekanzu yonna nga myufu oli nayambala empale yonna nga ya yero tekirimu byabufuzi wabula omubaka sallallahualihi wasallam bwatyo bwe yasomesa nti kale eya redi ne kale eya kyenvu si zaffe basiraamu zaabayudaaya nabanasara tuzeewale kati oli singa zaababinkiddemu yandigwa mu kikolobero ekyezambi mu mazambi amaki mu mazambi amanene okunywa sigala adukan okunywa sigala n'okulya alkati amayirungi kimanye nti oli waaba binywedde oba sigala oba mayirungi akimanye nti ali mu zambi mu mazambi amanene dukani omwe sigala taba mindi kufuwa mindi kusika shisha n'ebirala akimanye nti ali mu zambi mu mazambi amaki amanene n'amayirungi nago mwogatwalira akakoola k'abangi akimanye nti eyo nalyo zambi mu mazambi amaki mu mazambi amanene kuba fatawaza abamanyi bonna basheikh Nasiruddin al Albani basheikh Ibn Uthaymin basheikh Albani basheikh Muqbil basheikh Salih al Luhaydani bonna balaga nti alqati amayirungi haram galiki gali haram gali haram bano byebatunuulira nti tegatamiiza munnange bano abamanyi bagenda owa fatuwa yaabwe nga bamaze okwekenenya ensonga olaba sheikh Salih al Fawzan yabuuzibwa omusajja nti omusajja ali myaka 97 yalwala obulwadde bwa sukaali owulidde naye buli waali amayirungi ago mubusukaali akakkanako buli wameketa amayirungi sukaali akolaki akakkana kati nga bagamba sheikhe nti omusajja oyo musajja mukulu asigale ng'ali amayirungi olw'ensonga sukaali akola atya akakkana wallahi sheikh yayanu kula nagamba anonye dagali dalolenso nga amayironji sige dagali liriwo lyokka agenda akozesa dagalachi eddala ebyonna ababibuuza si baganda aa basajja bawarabu era akakoola mu bawarabu bali akakoola nga bw'okiwulira mu Yemen gigasibuka amayironji si muddo gwa wano mu Buganda muddo ogwo baleeta muki baleeta muleete nga olaba wotameroni baleeta ndeete nga olaba apo baleeta ndeete alina amayironji alqaati gava mbawarabu gava mbawarabu basiraamu kati abawarabu bagaliira ddala naye fataawo ezivaayo mbamanyi tebagalaba nga binyeebwa oba mberenge oba nakati oba doodo wabula bagasa mu hukumu y'okubeera nti gali haramu abaagalidde akimanye nti ali mu zambi agamba ezambi eddala sheikh ili alaga waneeno okulwanyisa wakati w'ebisolo oba ebinyonyi eri zambi nalyo tulyewale abazungu bakikola nnyo ne basa enkoko bbiri mu ringi nezeebojja 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 bano abakikoze bali mu kyonoono oba bali okuddirimbwa ne bazirwanya tuli wamu akimanye nti abakikoze bali mu zambi mu mazambi amanene okulwanyisa ebinyonyi oba okulwanyisa ebisolo nebiddawo nebyekuba mwe nemusiba zaala ewangudde nobeera ngaolya okimanye nti olidde haramu era zambi mu mazambi amanene nam newajja ezambi eddala okwawukana ku ndagaano okwawukana ku ndagaano tukimanye zambi mazambi amanene oli okweyita nti amanye ebyekwese amanye ebyekwese akimanye nti naye ali mu zambi mu mazambi amanene okwagala ennyo abawakanya Allahu tabaraka wa ta'ala mumbeera alwala walbara omuddo okwagala ennyo abawakanya Allahu tabaraka wa ta'ala nobaagala mu mukwano ogwa ddala kimanye nti eryo zambi mu mazambi amanene nezambi eriddirira erisembayo okweraguza n'ebinyonyi tukimanye nti zambi mu mazambi amanene nezambi eryekyenda mu omwenda okuva mu busiraamu kiyite aridda omuddu singa ava mu ddiini ey'obusiraamu akimanye nti ali mu zambi mu mazambi amanene nezambi eryekikumi lye nasembayo mu kitabo kino liyitibwa al bid'a okuzuula mu ki okuzuula mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم سبح الله تبارك وتعالى درسي فينا تويمو برونجي نبايزا ببدا بجيون بزي سبح واشتي با الله باويمو امبيرا مبجوف اما زنبي جيغو جتو سبب دو كلابا اي چكومي نمشتاو شايما مزهب چتوزي تتامبرا ناشو انسانفو ان شاء الله ولميكو بيرا ويكواسا تريوام kitabo kyekino okuba sheikh Nuh Uthman hafidhahu Allah yangamba nti ebitabo biwandiikibwa naye abasiraamu okubigula mbaawo bagayavu mukolaki mukugula ebitabo naye ekitabo weekiri alhamdulillah waliwo omuddu omu yangamba kakati ate ebitabo lwaki otunda eddiini owoledde lwaki otunda eddiini namugamba sandi tunze eddiini naye singa onsindikira akakadde kalamba nenfulumya ebitabo ebyo mbigabira buki mbigabira bwereere kati nze Abdul Fattah sirina busobozi bufulumya bitabo biwera mutwalo bitabo bya bbeeyi okola ki okubifulumya naye okwatayo akakadde n'ofulumya owoledde n'otunda zebakuwadde n'oddayo n'ofulumya ebiki ebirala so nti abasiraamu baganyulwamu naye olina akuweeza message nagamba nti otunda ddiini nenga wallahi watutte obudde bino ebitabo biwandiika si kyangu okutuula ku kompyuta owandiika otayipinge onoonye obujulizi ate nga butuufu kuba kyossaamu bwe kibanga kikyamu ogabana ku zambi eryera okusansaanya obulimba naye olina otuula noonoonya obujulizi nti butuufu hadithi ntuufu toteekamu hadithi nnafu n'obitayipinga kubisengeka alina okusasula sente ez'okufulumya ekiki ekitabo oledi tetunda kola nyo sente faba wali mmunagi leo linagamba nakache dini utunda ntunde na obo billa no mnyo ya mga musilamu mmunago kutundoku mbentunde eche chitavo ate sente ze mfunyemu mfune okugula ebitabo ebiki okubisa ebitabo ebiraga bisobola okusansana tuli wamu basilamu bale kitabo wekiri abasobodde wekiri awe wa Sheikh Mufti kusiri njisenkumi tano inshallah neku eke Islamic Book Center wali eri kumukwana akedi okisangayo nina kasiro kumuzikiti era nawo osobola okubeera nga okisangawo inshallah وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من امثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه والحمد لله رب العالمين سبع الله جليلين توقف تقوزيشي تقوتو سيزا تواندسي علينا توقيران مالوبوزي اباتا صبولا كلابا باوليري اولد علينا بي دي اف نيوتو جينا جيفو روميا اغالي بولاي نوبا كوليباتيا bafune insha Allah walime kubeerawo yekwasa maaso ga Allah nti obujulizi tebwatuuka wabarakallahu fikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.